eger kan aketina habruska mator studio kalan gordan to onke tiru mona ko habaru o aisa madada mun da abdul mun fofu mu abdul
jamnu alaka aisa habaru jidi gadan ne asawa o anda hitinan tobe
da habaru di yan ne ma fudo e do potal ke bangal chaka jango be college e lycée mo nyamay e hore be region undu gambe acca murtereji kona be kada dreyotra pindo me dem jahe ton en dosto men gadda ta fille e kentinoje do firtude campagne hore mudum ko fedde UNICEF wadani wombe der wuro kaso han wakati men katrana e fujoji men ko cionnul balli bannira fedde jangobe college e lycée mo nyamay be deki jungo do derol narral chaka horebe region on enda
non jati wadi aisa dundu ni fa handen ko watte ni sukabe jangobe be enden ni acce murtereji be goni be gada do enden der huber nyamay denden kettino ko basir mamman sani mo fedde de enden ni wi ko aminata boubakar waddi firta dengal fulfulde
en face des autorités
yeso ardibe house be no min gadi jamde amin ko waddi fedde ardangal sukabe jangobe college et lycée be jamayi no njaham murtere yeso fedde ardibe filla fedde ardangal jangobe université be région be ministre on hoji teddengi kulle de min jamti do mun ko lati no ken wadede le jangirde godde haajo mudu Allah hawrinde de min kebi hojude aadi wattude committee kawjoy todo tokkitaaki golleji de tine bitido woni ko o watta to sudu governorado e halaka kalten kado ibe don wadde bawde mabbe fu miden ela do dun tokkitoro ni
bandira suka mator durwanobe ladde e jaye JVE be kebi barjari innirani initiative climat en afrique francophone 2021
non jati wadi aisa laso e go lewru octobre tane du ujuna didi e laso e go ton wagudugu leydi burkina faso kokol barjar di andan wada miccintinen himbe duni fa handen ko pelle leede sappo leede afrika loje francire ka anje poto to andan wagudugu to barjar di andan hokka
non non bannirawo kataniji gollidoji nyaane maro kambe gadi be kulli miccintine himbe du ko rewbe tawabe der region dane mayo no gidi gollidi de kulle de enda me kettino ko sani ayuba ardido fedde de enda halan bani me rab me kan ko furti dengal fulfulde
c'est le projet de promotion des fura
no gollal non ko watta de firol e ha ko maro gollirama ko hokkana mbar jari to hawrinde leydi afrika kaloje demgal francire der dubu jinaaji didi e noga e go do fi wonji tagol bakaji min fudana golli didi e mon ilun dubu jinaaji didi e sappo e didi hawtade e porje biitedo snv wodi du min gadi tindino liyaade to nimbe na fakkata wado der mun gwasi gondu fu woni dum waddanta harto jaye la deji dim misali handen kolo katane ujunaji joyi kambe wono gollire emun defirde ha ko mara do bargol mayo
un peu partout sur la vallée du fleuve
bannira sigila innirado residence di roi be hanzin lawr mu aranul fudda kana dakar leddi senegal dembo bo leddi burkina faso joni lawl tatabol go enda wadata kana zender der leddi niger
non jati wadi ase miccintinen hebe duni fa handen do lawl gol enda ni to enda centre culturel franco nigerien mu huber zender de enda ni dum wadi hiro mabbe aranugo enda jama ardu ni fa handen wadi fotti to hiro go enda en kettino ko mustafa mamman sani wadi firta dengal fulfulde
himbe galure zender be jiri gite mabbe alarbar noga lewru octobre ndu endani bamidu latidi no holla tariki kono wo mawno endamo led afrique serge nyamus ngenu kandu woni ko wadi irdido bami finatawaji di
l'histoire du wabe anzin
wahabe anzin no lamido dahumeno to wite bene hande lamido non burdo sembe der bange hirnange led afrika yade e batungu idun tawa e miccintinde tarifi ko wanno witti wattude dande yaade ardibe hausu e sukabe ummatore be jaman hande
d'aujourd'hui
do jeddi didi woni ko be cigili dum ko be gaddo do anda zendal be kolli be gonaadu konnani nayon latibe kan dari holli kulle den enda fu no wodi mo niger no wodi mo benin
mi fuddana mi do woma do labi der groupaji sukabe worbe bomi break dance wakati yu ko mi fuddi mi do woma kan gita am firti gan ko jogi mi der erne am fu der lawol bomi di mi wawi wurtinde dum yasi mi yeccho do mu
ça me permet de
bomi nandudi jeccano no wodi hala ka hunduko wota hali amma ada wawi halu dum e bomol gol
ko
wala zender uni wadama e do sigilade batuma jum mawdo 33 octobre 2021 do enda gallu nyemen
bannira joni kuma wakkati yewtere pindinol meɗen to jahitan ton en dosto fedde UNICEF hawtidade ONG Sis Contact kan en ciri sigila ekkintinol golle ko watta neɗɗo onta gollirde hoore muɗum ɗum du sukaɓe ummatore tawaɓe nder wuro kasuɓe gaɗani.
Non jaati waɗi Aissa sigila ekkintinoje ɗe enɗen ni gaɗama ko watta ni ñande fu Allah waɗi goto mabɓe wurti kasu to enɗen ni wawa heeɓi ko waɗi ko firta hajuji muɗum. En kettino ko nana Hadisa waddi firta e ɗengal fulfulde.
E kettino gaɗagol ngol ene ƴettinani sukaɓe ummatore 1900 jogaɓe kasu latiɓe ɓe fotani nanguede no enɗa jande ɓe ganduɗa nde wallanɓe ɓe mbawa golleji kewɗi defol ñamdu en e ñogol e gaɗol ko wiyete broderi ɗum enɗam Mamman Sani Farki goto e ekkitoɓe nani ko wi.
Comme vous le constatez, c'est les jeunes
kaɓe non nangaɓe woni ekkintinede sarusi biteɗo DRPE min gaɗi sigila ekkintindeɓe golle ɓe keɓa wartude nder nimɓe lebbi tati fuu min keɓan komin kokki tokkititoɓe keɓa tokkitade golle ɗen yaade to sukaɓe kasunkoɓe potayɓe
la prise en charge effective
kamɓe sukaɓe janginaɓe en danni ɓe mbi koɓe kolla ɗum waɗaniɓe sanne
aylok miɗo eela Allah ñande fuu mi yofa tami waɗu jonde ɓolum mi durwan noon komin kokka andal mi nawtoro e mum mi eelata do nde murtake moɗa jonde ɓolum min kay farɓanger defol kanko ƴumi restaurant nonni mi ekkitama defol feere feereji mi hollama do defol nemaji gonɗi abada mi ayi iri majji nde ni neɗɗo hokkama ceede puɗɗorde lumaku mi ayi ko watta neɗɗo jooɗo ɓolum
koye fuu ko goro
jande nde ni e ekkitingol waɗana balɗe sappo e joyi no wawi nafudeɓe nder jonde e nder gurdam mabɓe gal seɓe jofama kasu
Aissa joni sa nate nder fijoji coñinol ɓalli
har ko darta fijoji coñinol ɓalli asa bittiɗo enda lasso e 3 lewru octobre tan duɓijinaɗiɗi e lasso e go'o ɗum fuɗɗi fijoji dogga daɗa dow lawol golne ligue régional e sarusi région kawjiɗo filla sukaɓe ummatore mo agadas ɓe gaɗi sigila doggu daɗa caka sukaɓe ummatore ɗum ndu gan soɗude enɗan e heɓude hakkillo fukkingo caka himɓe.
Non jaati waɗi Aissa fijoji coñinol ɓalli ɗi enɗan ni ko dogga daɗa o enɗan ni waɗama to enɗan nder huɓere agades de enɗa miccintina heɓe duni fa handen ko sukaɓe worɓe e rewɓe koɗoɓe kamɓe keme ɗiɗo yoyi nder département ji jeegom région agades o enɗan gaari to doggu daɗa o enɗan miccintina heɓe duni fa handen ko nder doggu daɗa o enɗan ni no wodi sukaɓe ummatore huɓere agades de enɗan no wodi duni fa handen sogueji nder mabɓe.
Ɗo min kantani o habaruji amen ko sukaɓe ummatore mi yetti kettinake on kettinima nde on jiiɗi hettinako habaruji oño on dow laa e RTL 3 ɗiɗi majjo on joɓata buuɗi bagawto sey jangu ɗi on kiyaari